Oho. Kurugenzi wa Titi. Tio mio.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Saizi mother ko set. Nakumbuka nikifukuzwa class juu sina geometrical set. Them days ni mambichwa na set. These days ni mavida kwa set. Breadwinner at 16, wali kuwa yadi, unaendesha mpara. Na ambicho na kunyolewa kipara, jumecheki stone cold, reso umafala. Same nigga kwenye comment section, advice mingi mawaida shanza. Trio mio si forget education, life ain't easy, kusoma ni kwanza. Sidang man, najifanyanga wajanja, tikonsan, mini kufiti ngangana. Gikomba vile na uza bidanga, sikonjami juu ya mbuta uganga. Trio mio kiwa round man, dem VIP fine settings. Na magyal dem round ID and I think can get in. Every day me na pray to the most high, bless my brethren. Blessings in abundance, set things wanga last my Buddha me na breath, bread na my bro. Gang gang to na glow, man them set me fine. Kill them, set me fine. Fine settings. Fine settings. Buddha me na breath, bread na my bro. Gang gang to na glow, man them set me fine. Kill them, set me fine. Fine settings. Fine settings. Set me fine, set me fine. I maisha na normalize. Izi ni mandoto na visualize. Squeezy ni mafoto na socialize. Mikula kuku na mkono. Utamu pungua nkitumia fork and knife. Mimi na supu kwa mdomo. Lefa nga fuku neza tocha overnight. Cheza na mi bro. Imponja ni nyingi ni comical. Elsa majimbo. Income ni multiple capital. Pesa ya wimbo. Nakaza kamba kijaga nato. Nataka jama nko parking lot. Breakfast ya java na apricot. Walisema one year max. Trio katacha paka ki break voice. Oya man hold this knot. Mutafanya bado mina make noise. Wanafanya jumping jacks. Press ups, let me tell you something man. Pressure kwangu wanga nothing firm. Never trio kutefeva. Put them in a bread, bread na ma bro. Gang gang to na glow. Man them set me fine. Kill them set me fine. Fine settings. Fine settings. Put them in a break, bread now my bro. Gang gang to na glow. Man them set me fine. Kill them set me fine. Fine settings. Fine settings. Manga dosi kila kitu. Mose manga jiongelele. Mkicheza draft na mapekele. Kazi moshine jio mawe. Mina taka tukeze na ponge la pima leather interior. Nabonga na pingo nini inferior. Mbongo na piga vile na fikiria. Udata nimbugi mtu sita wezi ni karibia. Kipie lulu mumba na mziki. Nilingo sindu umba nye mshiki. Kibismo kwa nyumba maandishi. Mupaka wino kwa sura za mashabiki. Wako student league na influence. Mini na fluent speech. Only a few MCs wana semester. Mini let the viewers see. Nani bazen wa gigi na music shit. Chill. Achane relax. Skill, nilipewa max. Na feel, wanilipe tax every time nikispeed juu ya beat na ni fax. Let's keep it factual, ya mizani ni nyingi zingine. Na kinda na skia kwa redo easy facts ni clear. Upendo si pendo tanskia, cast off ya risasi wa cheer.
You don't know, boy wonder mashing out the tin, innit? Shout out my life Vince on the beat on the production team, yeah? Big King AP, AJ Barracuda, Oi Oi. All the man them and the gang, trouble.